amadzambi.com super vibe
atazango kulanda apo sazati diso pyu atazango kulanda kundifusira udati uzatenga udindu uzabwezeresa nchimake ziduswa muntimanga uzaseka ming'alu naza uthesa bwanga umphawi anangawo uzawasamala uzalira sano mkati gaile bando uting'o gulile ndiwo uting'o house rent lipilireko uting'o pondifunsira ndi masuitito kumbamba unkango ulira anga shing'oma kuti bum atazango kulandapo sazati diso pyu anga nkwensule kuti hi atazango kulanda
akazango kulanda usazachite maso pyu ngati ndiwe nkwensule
netu wa mabiru sindili pano kukawa kwanga kusimikiza anga uda ukondadi ntimanga ukamandi wona kuthola ine sitepe mbuyo yanga mbali inayi na mashita mgwedemu uzingo nditenga ine anga bwako umuoma usamaope nkulumidwa iwe di uzingo pakula bola nane nkapempha dola uziyesesa undipatsa pataunipa kazife timadalira zibambo atazango kulanda kusazati diso pyu anga nkwezule kuti hii atazango kulanda
akazango kulanda usazachite maso pyu ngati ndiwe nkwezule
akazango kulanda
akazango kulanda usazachite maso pyu ngati ndiwe nkwezule
www.amadzambiwe.com